In 2002, the most popular trending technologies will likely include artificial intelligence, machine learning, blockchain, augmented reality, and robotics, IN in autonomous systems. Wildbox is used to develop more intelligence and ideas to reality and systems. NK, artisans, NK, 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 NK